We will inherit salvation.
Naye singa tunyiikirira ddala mukukeera ne mukukola kwonna okwebyo bye tusoma
meet ourselves in coming early and doing whatever we study
ogambe naye mugambe olaba omupya oba omuntu yenna azze oluvannyuma kimugambe naye tukirirewa obudde tewali
there's no time
leero bannange obubaka bannabwe bonna bwe batuuka mu bagambe bannaye tetulina
budde
emyaka esatu mulabanga emingi naye mwandimalako nga temu ebintu byonna temubifunye ate mukama bw'ana amala okuba nga aguddewo ekisaawe
tuyingire
bannanga bajja kubanja ebintu bakubanja otandika okutagala otandika okuba amasimu ekintu ekijja okuba ekizibu mu
kaseera
bajja tukonsuminga olw'obwetaavu obungi obunaatugwakowo nga tewakyali budde bwa kunoonyereza ku byawandiikibwa ate olina kuba nga
obirina
yesu
yebazibu
tujja kusindika egindi nga bagaba bannaye nofe tuli watusobola kujja naye kenya mutusindikireyo ku basajja n'abakazi
tutwale
yonna mu kutukubira esimu
alo
mpozi mutume ekyandikibwa
bannayo
mukozesa obudde bulo myaka esatu gyokka
naye
mitono nnyo
nnyo
gyetaaga kuba
siriyasikikudde bulungi
mu bwangu ddala
ate
katonda ali ku kiro ekiyita
amaa
mulimu abantu nga bo bagenda ate kuyigira ku gundi
projectabutabobagambe
naye kakati nze nkoze ntya bate njagala ti simuje nzijeeyo munteekako ku mikono
byensomye
kakati mpulira ng'ali mubitabo asomereyo teryamusomesa nnyo kiryawo alina mwoyo mutukuvu naye ajje wano ate annyonnyole n'okusinga
abadde batudde
naye ngaayana kimusinga nange natuulako mu services
ziri
yesu
yebazibati
gwe olina obudde
nkyaliwo
nkyaliwo naawe w'oli
olaba
byakusaaga kyekutume tugenda weera naye
tujjakubeekizibu
tekigenda kuba
bwekityo
tujja tukesa nga sobola kuyimirirawo era ekyo kyomu kimanyi weekiriraziwa naye
munaakwa
kijja
kubaawo
nga sikyasobola
yimirirawo
nga buli wamu nyimirawo ennaku bbiri satu bwe ntyo
swit
nga nze natambulatambula
ddala
bannanga okomawo okoddye omwaka guyiseewo toddange nzija nsabire mukama
nyanguyiseemu
olaba omutume pawulo baamwetaaga mu biro ng'enenjiri
tenabagendaamugamba
omaze omwaka mulamba eno todda watuleka eno kambasindikire temiseewo bannanga asookajje nange oluvannyuma
bannaekyo
gye emirembe egyalina dimandi y'enjiri entono naye tulina omulembe ogulina dimandi
y'enjiri
awamu ojja kumala dakiika asatu yesu kubayitira bannaye olugendo lwonna lulimu
naye
ndeesa abasajja bano babeerewo baayi ebyo bwe bigenda
okubeera
ne bwe tunaakwala tutya bigenda
kubayesu
yebazibuse tugezeeko okozesa obudde buno bulungi
twetegeka
abaweereza abasaani
yesu
yebazibu webeeraawo werowoozeeko okubeera omuweereza atuukiridde
adde
nga tonatuukirira naye weerwaneko olabe nga ofuuka omuweereza
akolakiatuukiridde
mu buli kigambo kye bayinza okukubuuzaako
kubanga
ensi ejjudde ebibuuzo
ekkanisa
ebuuza
n'ensi
ebuuza olina kubanga oli answer buli kiseera
be an answer every moment
yes
olina
kuba kyakuddamu eri ekkanisa yennyini eri omunsi
answer the church the world
n'eri ensi
even the world
wakati bonna balina bibuuzo
right now all of them have questions
olw'ekkanisa yatabankatabanka edda
because the church which God messed up
kanisa yennyini yeebuuza
asked what are we on
n'abali munsi babuuza naye kyekigenda
They in the world ask what's moving on.
Say to do ina kuba answer.
No, the truth must be an answer.
But it user answer,
user.
Feel user, all user, the answers user, within user. You. Yeah. As we preach, you ask and leave people
30,000 to ask any question.
Urai obuvumo muri bujjawa.
Where will the boldness?
Obuvumo obugenda kuva mukuba ndi wajuza answers.
It will come because you feel the soft answers.
Yes, he was
raised Jesus.
Bodo za zovumu mbuva ugamba. Ani ayine cho kubuza cho. Nacho nawo nawo yaga.
Where do I get a boldness to
answer? Answer zajura zajura zajura.
A field.
Yes, he was
raised Jesus.
So said aligira na Mungu chigena kumbura.
I don't want that I'm going to fail to get an answer.
Manyi bulunje nti answer zajura.
I know the answers were filled.
Yes, he was
raised Jesus.
Tuki asoma kubiwebwayo.
We're starting of the offerings.
Ayimwebi
And the tithe.
Yes, he was
praised Jesus.
Tuki asoma kubiwebwayo.
We start of the offerings.
Ayimwebi
And the tithe.
Amanya nedobozi.
By name and voice.
Omutume Ronald Hope.
Apostle Ronald Hope witness.
Omune musumba.
Together with Pastor Bosa.
Namusome ofwa Bible.
The Bible reader Pastor Robina.
Tubagala nnyo mwena.
We love you all.
Mulinjali ya mukama wafu.
The name of the Lord Jesus.
Wera biranga tusome ayimwebi 10 nebiwebwayo.
Don't forget as we start in the offering.
Watu so kusoma ku kutegerera ndala pe kusiba kuno.
We reach to understand this first thing.
Ndala chiwebwayo.
Is it really an offering?
Uba chibonereze erifwe.
Or is it punishment unto us as we punish ourselves?
Era katonda kirabanga chiwebwayo jali baneta.
Then does God see an offering to him or not?
Emirundi ejisinga.
Many times.
Tuba defu tuchiwayo nga sadaka.
We've been giving it up as a sacrifice.
Yes, yebazi.
Praise Jesus.
Naye tuje tulabanga tugenda kwaula okusiba okw'emirundi ena.
But we saw us bring the four type of fasting.
Kusiba kwa basitani.
The fasting of the devils.
Kusiba kwa omwe mtoko kwa kulembera.
The fasting led by the Holy Spirit.
Kusiba katonda kuyalagira.
The fasting which God commanded.
No kusiba kwa cheyagalira.
And the free will fasting.
Kusiba kwa cheyagalira. Yes, he was.
Free will fasting.
Naye olwali tugenda maso nokumalayo.
But today we move on to finish.
Kusiba kwa basitani.
The fasting of the devils.
Kanisa tia ya urubangu waliyo kusiba kwa basitani.
Church devils refer whether there is a fasting of the devils.
Wabula ulichimbeta kusiba.
But everything they called it fasting.
Boka sitaba au lidante imutemi. Tebisoma na kufao kujia konga liwa kusaba.
When they heard that some things cannot go away except this prayer and fasting.
Haa nebagamba wechiba wechita uli kusiba tusiba
busiba. And they said if it's like that let's fast every form of fast.
Iraba singa mamaliliza bali kusiba kwa basitani.
Most end up in the fasting of the devils.
Utuze tulabanga kokuwa kuu. Ufuna bintu wayo mu bulamu bwo.
We see that it's intended to grab people's possessions and to actually treat your body.
Satani omwayo omwo bulamu bwo no bulamu bwo musayi.
You give your life and the life of your blood to the devil.
Yena abanga ate asike bintu bya abantu nga akuwa.
And then it draws people's things as it gives them to you.
Era biliko obuyini kano okubikuma okubeerawo.
And it involves sorrow and to keep them.
So twagala okumalayo okusiba kwa basitani.
We want to finish the fasting of the devils.
Kusobola okubanga ate okutukwawudde.
That we can separate it. Some of those called the offerings.
Yes, he was.
Praise Jesus.
For
others think that perhaps fasting is an offering to God.
We are going
to get information proving from the Holy Scriptures.
When we shall
reach the rightful fasting of the three tithes,
it
is not an offering.
Wabula kabira kabonera kagezako okulaga tubonerere.
But it's a sign showing that we've gotten broken.
Eranga tumenyese.
And we've gotten contrite.
Oba okuyamba abalala.
Or to help the others.
Yes, he was.
Praise Jesus.
So nga bwe twasembayo okuwulira.
Now like we last heard.
Nakuno mu Jezebeli yalangirira okusiiba.
One day Jezebel proclaimed the fast.
Ngamba sekabaka kisoke surene ya abiri.
Most of us Kings chapter 21.
Atusomeyo tubulire.
Let's read on here.
Olunyoro munana.
From verse 8.
Basekabaka kisoka esule ya biri mu olumonyolo munana.
First Kings 21 from verse 8.
Awo nawandika ebbaluwa mu linnya lya Akabu n'agisaka kabonero ke n'aweereza ebbaluwa abakadde n'abakungu abali mu kibuga kye era abatuula awali Nabosi.
Katandika olw'omusanvu tegeera ani yawandiika.
Let's begin from verse 7.
Basekabaka ekisooka esula ya biri mu olumonyolo musanvu.
First Kings 21 from verse 7.
Yezebeli mukazi we namugamba nti gwofuga no bwakabaka bwa Isirayiri golokoka olye ku mmere omutima gwo gusanyuke nze ndikuwa olusuku olw'emizabibu olwa Nabosi Omuyezuleeri.
Ndowooza owulira ebintu bino.
I think you hear the things.
Akabu ono yali ayingidde mu kisiibo kye
ye. Akabu had entered a fasting as him.
Ng'emyoyo gya Sitaani bwe gyali gimulungamisa.
As the spirit of the devils had led him.
Naye abantu bano abasiibisa abaana ba Katonda.
But these people who make children of God to fast. They themselves many times they never fast.
When
they are into giving them up as sacrifices for their sake.
Yes, yes.
Praise Jesus.
First Kings 21:8. Nawandika mu bbaluwa ng'ayogera nti mulangire okusiiba.
Balangire okukola ki?
Let them proclaim a fast.
Ono nno Jezebeli yalangirira.
Is Jezebel proclaiming a fasting?
Era yayolesezza.
And she has envisioned it.
Awandiise.
She's written down a letter.
Ebbaluwa ey'okusiiba.
A letter to proclaim a fasting.
Yes, you have
praised Jesus.
Emirundi mingi tulaba abantu balangira okusiiba okutakoma.
Many times you see people proclaiming fasting which is unending.
And
you find every month almost church enters into a fasting.
There
are they who have programs as if like every month ending in a year or beginning of the month in a year they fast.
Yes,
praise Jesus.
So,
now this is the thing.
Which is it?
Every time let's enter fasting. Let's enter fasting. Even the little things you enter fasting. Because they say there are things which can't go away. Except his prayer and fasting.
Chitufu.
Yes, it's right. They are yokes. Which never go away except his prayer and fasting. It is how you'll sit in the fasting God commanded. That set loose the yokes.
People,
the angered give them food. And that is the fasting. You are supposed to break it yourself. You have to help the one who cannot help themselves.
Now,
what are
these
things which never go away, and what kind of fast takes them away?
We
rather enter into fasting. Every time people say God told us to fast. What's the presence on that Lord?
He can't
say that God said to the pastor, stop stealing the tithes and offerings and not to help the church. There is a God who is a con man.
He cannot
that the scripture say Acts 4. They brought on the apostles' feet. And it was given as the need was.
But
I dreamt a dream. And God is saying, pastors will not fulfill that scripture.
Wow.
Nothing. That cannot come.
But
messages of making God's children fast keep coming.
God told,
let's enter a fast.
A
God who can tell you the church
yourself.
Stop building buildings as church.
He
leaves out right things and he brings out the wrong ones. That is not the Lord.
For
he makes people dream so much concerning fasting.
No,
the children of God to trouble them. Listen, the letter is of Jezebel. It's proclaiming a fast. Now you think she proclaimed it once. Now she wants to grab the land of Naboth. Now you've been fasting and grabbing people's possessions. I will fast for you, you will experience me. Let's enter a fast.
We
must take that land. You know that other people fasted for people's lands and now they have put ministries in those lands. And he fasted to grab the land. There are those who fasted for others' husbands. Others fasted for others' wives. is on moving on of grabbing things. But the thing who provides for the things. But Jezebel is the one answering these people. According to Jeremiah
44:15-25.
Now the problem which happens in the fasting of the devils, they can tell you they're going to raise your level, yet they're going to kill you. You're going to be lifted up. There is a relationship you're moving to. Now
Naboth,
they proclaim a fast. And
himself
is not aware he's going to be killed through the fast.
That
church will no more have spiritual gifts. All of them were killed. They made you fast and they killed all your spiritual gifts. Naboth has come in the gathering for the fasting. They have put him in the front seat. They are going to lift him and anoint him.
Prophets
have sat on his right and his left hand. He knows that there is a lifting up of his life. Powerful men of God have arrived. In that first, they never told him what is going to come out of.
In the
first, they don't tell you what is going moving on.
God
says, let's fast. And others say, God says, he's going to set us free, all of us.
Now,
he never delivers all of you, he sets free a few of us. And they say, perhaps he never entered into faith well. We're going to move other more 14 days after this month to fast and we raise our fast, our faith.
First Kings 21:11.
They even go with their own scriptures. The devil quoting scriptures not begun it today. You had him in Luke 4. You had him in Matthew 4. They quote scriptures when they have twisted them and they are upside down. All along when they make you fast, they say, God say it.
Yes,
things which cannot go away except there is prayer and fasting. They have quoted the scripture, yes. But they have told you what kind of fasting. Of grabbing others' possessions or an offering to God that he can give us.
Abana ba Beriali ne bayingira ne batuula mu maaso ge. Abasajja ba Beriali ne bamulumiriza nga balumiriza Naboth mu maaso g'abantu. Nga boogera nti Naboth yakolimira Katonda ne Kabaka.
Akati wuliriza okusiba
okwo. Listen that first thing.
Okw'okuwaayiriza.
Oh, falsely accusing and slandering another. Prophets have stood. They made as if God is speaking through them. In this fasting, God has said this.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Something
which was false.
Move
on to finish the fasting of the devils. I say there are many who fasted 70 years.
70 years,
but God wasn't aware of their fasting. And they moved on to fast.
70 years,
it means you've given birth and you get even a grandchild.
Or
even others died through that fasting. The question, they go to heaven, where did they go? Many people died in the fasting of the devils of the church, which is unending.
Non-religions are also fake
and they are con men.
You
fast what you desire most. I don't know where that was written. Now they don't fast over any scripture. They put their own what they want.
My
born again would have done right things. Now the devil messed them up also. These fasted for 70 years. You get to appear like a pre, a Paul, flat. Others even died through it. Now, where the fight for? For the fasting which God wasn't pleased over at all. Yet they were in that fasting. Churches fasted almost 70 years past.
Many
have died in the fasting which has been understood. Others are sick with ulcers. Others have gotten old yet, they not yet reached old age. You find a sister, you ask them how old they are. I am 34. But you may call them a grandmother. And what is wrong? We are in a desert. Falsehood gets within the church. You are on a dry land which we are walking in. And you tell us you went to the desert.
You are,
Sahara. In what form of desert? Is it Sahara Desert?
Or Kalahari Desert?
You begin to lie and falsehood passes your mouth. You know, this sister that say, Apostle, we are in a desert. Sisters who have just come
in,
they enjoy the gospel. You come and visit us, you find them there in the desert. They call brother in their homes. Find them, they have fasted, even the children, they are
fasting.
They are in a desert.
Tell
them, where is the desert here?
And
when I reach there, I make you eat food.
I
get out the Bible written very well. And I get out falsehood of you saying you are in a desert, yet you are right on the dry land.
Yes,
praise Jesus. Zechariah 7. People fasted for 70 years. When God came, he told them, you've never fasted for me. I don't know of this
past.
Now, on those years, that's why they stoned Zechariah.
Zechariah
came, told them, you fasted. And thus says the word of the Lord. The men fought for him and stoned him to death.
And
Jesus accused them of stoning Zechariah.
He
told of you, you're going to be accused of the blood of the saints from Zechariah, whom you killed. From Abel to Zechariah, you killed on the altar. On the altar, they are fasting. The altars of these days, always they're having fasting.
Zechariah,
come and tell us concerning our fasting. You told us what?
God
saith the Lord. All 70 years you fasted in vain. What? The men immediately got stones.
That spirit,
I don't know, an evil spirit.
You
know, when you begin to have an evil spirit on you, you begin to do things without wisdom anymore. And it is shameful. Praise Jesus. Let's read Zechariah.
Zechariah
7 from verse 1.
Awo lwatuka mwaka ogwokuna ogwakabaka Daliyo. Ekigambo kya Mukama ne kijja eri Zechariah.
We know the
word is the Lord Jesus. According
to John 1:14,
the word close flesh, we saw him as the Son.
But
sometime back,
he
used to come in the visions of people and he spoke to them.
Now,
the Lord Jesus met Zachariah.
It's
the reason why he spoke of Zachariah again. When you read Matthew 23, verse 35,
let's
first read and you hear. And we get back here.
Matayo esula yabiri musatu
olunyolwa satu mwetano. Matthew 23, verse 35.
Mulioke mujire omusayi gwonna. Omutuukirivu ogwayika ku nsi okusookera ku musaayi gwa Abiri oyo omutuukirivu okutuusa ku musaayi gwa Zaakaliya omwana wa Balakiya gwe mwattira wakati wa yeekaalu n'ekyoto
owulidde ekyaliwo
you hear what happened
bamuttira wakati wa yeekaalu n'ekyoto
stoned him in the midst of the temple and the altar
umanye ekyoto kye kyasookanga
the altar was the one which was on the door to enter the temple.
Now, they were there
and they were fasting, giving sacrifices. This time, Zachariah came back to the temple when he told them before the fasting was in vain.
And
he got him before he entered the temple and they stoned him. Don't tell us that what we fasted is of the devil again. Yet the word of the Lord is one who had told them. That is the Lord Jesus. Before he appeared in the flesh. Let's get back to Zachariah.
Zachariah is Suleyo Musamvu Olunyiriyol Soka.
Zachariah 7 from verse 1.
Awolwatuka mwaka ogwokuno gwa kabaka Daliyo, kigambo kya Mukama ne kijja eri Zaakaliya, ku lunaku olwokuno olw'omwezi ogw'omwenda mu Kisuleevu. Awo ababeseri baali batumye Zerezeri ne Legemu Meriki n'abantu baabwe okwegayirira ekisa kya Mukama.
Abantu bonna baalina ebyoto mu nsi yonna.
People in the world have altars in the entire world who are tired. They are fasting so much. Send inquire from the Lord.
What form
of fasting which never ends are we into? Others have died within it. What we intend the fasting, we see it all.
The
form of fasting is this, and who commanded us to eat? And they say, you know what? We hear
Zachariah
is there, one of the prophets. The ones we have so far were the lights. The light of the word of God. Go inquire from there. When they reach there, listen what follows.
Zakariya Suleyo Musamvu Olunyolo Kusatu.
Zakariya 7 verse 3.
N'okwogera ne bakabona ab'omu nyumba ya Mukama w'eggye ne bannabbi nga boogera nti nandikaabidde amaziga mu mwezi ogwokutaano.
Baabagamba ne tukunganye abasajja mu nsi yonna.
Let's gather men in the entire world.
Tukunganye ne bannabbi bonna tubabuuze.
Gather all prophets, ask them.
Ebintu bino bye tusiiba tubyongereyo.
Things we pass, should we move on with them?
Oba tukome wano.
Or we stop here.
Muyite bakabona.
Call the priests.
Bannabbi bonna.
Call all the prophets.
Tubabuuze aba.
Let's inquire from them.
Kuno kusiiba nabaki.
What form of fasting is this?
Era tukwongereyo oba tukome wano.
Should we move on with it or we stop here?
People
had gotten tired. As I speak, people are so tired of these things of fasting which is unending. Questions, what can we do? Should we end here or we move on with it? Even others never saw anything about what they fasted for. Giving sacrifice and giving offerings you never heard.
You
know the fast of the devil, you add on a seed. You
have
to add on more other sacrifices.
That is
why all religions fast.
But
as they fast to the living God, or they fast to the
devil,
even the wizards fast. Don't you know that?
Let
me tell you, wizards who are sorcerers very well, they rarely eat food. Always in the fasting,
their
devil may gather within them.
Anywa kasaya kawirira
drinks enough blood.
When they
tell you church, it to show its power, they have to pass through fasting.
You
immediately know you are in the wrong place. Tell me of the prophet who first fasted that may be given power. Even the other. The Christ, the good example. Tell me when did he fast that he was given the Spirit after? For in Luke they tell us that Spirit led Christ to take him to the desert.
Where
he spent 40 days day and night not eating. But he didn't feel hungry. The Spirit took him, he never went to seek for the Spirit. The Spirit took him rather. When you see someone tell you the power to manifest is going to pass through fasting, you know it's passed through giving sacrifice of your blood and your life. You must run quick from there. And you see, God who tells us to repent, you'll be given a gift, the Holy Spirit. Praise Jesus. And it just speaks freely or give and freely give.
Zachariah Esuleyo Musamvo.
Zechariah 7 verse 3.
Nga boogera nti nandikabidde amaziga mu mwezi ogwokutaano nga neyawudde nga bwe nakola mu myaka gino egyenkana wano.
Mukama,
oh Lord.
Kati mu mwaka ogwokutaano ogw'omusanvu mu mwezi gw'omusanvu.
7 every May and July. We fast. I thought I'm separating myself.
Neyongere.
I move on.
I didn't know about Jerusalem.
Now the priests have been gathered in Jerusalem and the prophets. You tell and inquire from the Lord.
We are
tired of this fasting.
Should we
continue to separate ourselves for the authority they were separating themselves from the fast? Friend, we are already separated. You don't need to get a room to enter in it. It doesn't mean when you enter fasting you have separated yourself. We were already chosen and we are elect. It means we are separated. We must walk like they were separated, separated from the world and its works.
Yes,
praise Jesus.
Now
they thought this was the separation of. Remember you yourself. The way you have been in, you have been calling it separating yourself. I am separating myself.
Where?
You've gone back in the things of religion. You know those religious people, the con men. They came and told us. Some of them are separated.
Now
we, in those religions, what were we there? We were not separated ourselves. And they are the ones who are separated. The elect, the chosen. Someone said, me, I am a chosen. Now you ask yourself, you, the congregation, your what?
Sometimes
you told us you're going to separate yourself. Now God separated you.
You
yourself, you're separating yourself again.
The
one who separates himself seeks for
what?
They their own. It's written. They who separate themselves seek their own things. You ask the first what they have been seeking. Have you been seeking your own
things?
When you get them, you say, don't know how God arose for us. We pass through deserts. You don't understand this.
Pastor,
may God make you pass through it yourself. They who separate themselves seek their own things.
If
you say we are all separated, we seek for our own things, ourselves, all of us. How you separate yourself, you're seeking for what? The moment you say, tell us what we are seeking, whether it will profit in us. No, let's get reality. Who of us have ever separated themselves? What were you seeking for? Someone give us the truth that we move on. What were we separating yourself for?
Bible says
they will separate themselves, they are speaking their own things. Is it that clause there? Who knows where this
is? You
thought for your own things. Proverbs 18 from verse 1.
Eyeyawula anonya cheyegomba eka.
But na tuberenga abawuli.
Let's be like people separate from us.
But
don't get from us every time you separate yourself as yourself. Praise Jesus. We will usually speak with my neighbor. But when she's experiencing a problem and money is no more with her, they enter into a fasting and they separate themselves. And we go, she tells me, I separated myself that I can break forth, that I can make it through. They were breaking forth through what?
Yes, he was.
Praise Jesus. Repeat Proverbs.
Engeresula ya kumi na munana ulinyolusoka. Eyeyawula anonya kyeyegomba eka. Era alalukira amagezi gonna matuufu.
Akola ki? Alaluka.
They get wild.
N'amagezi ne bwogamuwa nti kubeera wano ne wano.
You will give them wisdom, follow here and there.
Osingana mulalwa wedde.
You find a mad pastor.
Era ngangulira abantu babadde beyawula mu kusiiba okwate kwaba
sitaani. People been separating the person of the devil. You find them, they say you.
Omanyi engeri gye nyimiridde mu bulokozi.
You thought you have stood in
salvation. Amafuta ge nina gasibe nnaku kinaana.
Anointing I have passed for 80 days.
Sagana kumanya ate temumanyi ffe tuli buzima mu
mwoyo. You know, we are deep in the spirit.
Kamera kalalula lukwegamba
appear mad.
Ngane boleta magazi.
Do you bring wisdom?
Age chigambo cha
God. The word of God.
No. No, 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 no. We are deep in God.
For two days siba mumukama.
We can fast for 8 days.
Tuzo kusiba enako chinana.
You see, we are filled with the Holy Ghost.
Tuzibwa.
We are filled with the Holy Ghost.
Where Jesus was umuzima mutoko.
Erondo uzuri ya byabera yogera.
You hear what they speak? They are filled with the deep one Holy Ghost. They are so proud. When you reach their home,
Sandaraba Yaba
Shatari.
Obawakatuka
and they are mad.
That a giri kika.
Understand.
I need to put it in a soda.
You can bring your soda.
That's so Karashika.
Fast in chance with on it.
Ubera Walarula Ruka.
You are mad.
You know,
you send them
Omanye.
Let's seek the Lord. Let's read the scriptures.
No. Every day I use what I seek God in my upper room.
Separate myself. But they seek their own desire. Ask them whoever fasted for the church to say that we get back to heaven. And mad people with heads which are messed up, stubborn. When you tell them, let's sit still in the word of God.
But
in the moment of separation,
we
are in the upper room. We are in a desert. These are words they usually use. And they have madness in their heads. Let's read the next verse.
Ingere sura ya 18 onyolo okubiri. Omusiru siru tasanyukira kutegeera. Nayo mutima gwe gwebikulire bwebikulizi.
Mutima gwe ukola ki?
Gwebikule bwebikuzi.
Buli gisera bera yeyogerako.
Every time they speak of their own.
Kutumanje tuli ife. Tuli we kama katuyimushisha.
Which God has lifted us.
Tia. Njogere nimi.
I speak that from the morning to the evening.
To
prove God has took me deeper. Let's get back to Zachariah. See how these people move on to appear. They separate themselves seeking their own things.
Zachariah Suleyo Musambo Nyolokuna. Awe chigamba cha mukama weje, ne chija jendi nga chogera. Ntigamba abantu bonna ab'omu nsi. Neba kabona ngoyogera anti bwe mwasibanga ne mukubira ebiwobe mu mwezi ogwokutaano ne mugwo musanvu mu myaka gino ensanvu nze mwansibira nze n'akatono
yabagamba emyaka nsanvu musibye
sigaaya
osooka n'ogamba eki kimukama
kirambi
kiringa era leero bwe
tubagamba
nti mwasiba ebisibo
byababasitaaniyali
sitaani
osoma
tusoma bano baasiba nsanvukama bwe yaja n'abagamba sibamanyi
era
tebyali bisibo ebyange
mwali
musiba bisibo byammwe
nesitaani wammwe
temwansibirako
na
Zakariya essula y'omusanvu onyola omukaaga era bwe mulya ne bwe munywa temwerira mwekka
mwamutereka
emmere
yamwejjukira
ye bw'aba ayogera mu mata
yagamba
nti bwe yali omuyala
tetwamuliisa
tetwamuliisa bwe yali
obwereretetwamwambaakyokka
yengeri yokka gye twatusobola
omusiibirako
ne bamubuuza
iro
twakulaba ngaoli
bwereere
iro twakulaba ngaoli
muyala
n'abagamba buli temutakikolera
oyomuoyo
muto
temwakikolera
kati okubagamba nti
temunsiibirangako
yabagamba emmere
yamwe mwagiterekanga
netulaawo
nemusalawo
okugirya
kukumi
nabagamba singa wagikwata
n'okiwamu omulala
oba obadde ne kiro kumi
ez'omuceere
n'omuwaako
ttaano
nyogamba mukama anti okusiba kwe yalagira bwe kuli
bwekunga
bwe tunaatera okukulaba mu maaso
omugamba
mukama
mbadde
neeterekedde okumala ennaku kumi nga buli naku ndya kiro emu naye kaakati ono muganda wange
yegwe
olwaliro muyala kamuweeko kiro
ttaano
nze nsiibye ziri ennaku simanyi
kyennaana
nange nnindiridde nga naye bw'abadde
akulindiridde
ovula be bagamba nze
temwansiibirako
singa mwansiibirako mutya oyinza otya osiibirako oyinza otya osiibirako omuntu
kakati
teeberezaamu osobola okulya ennyama wiiki
ennamba meet the entire week
waliwo ali ebinyeebwa wiiki
eating ground nuts entire week
n'ogamba naye
and you say but
ennaku satu nja kulya ennyama
3 days I'll eat meat
ennyama y'ennaku ennyanju
wegundi the meat of the 4 days I'll give it to another
ange ndye ku binyeebwa
ebyo byange I'll eat of the ground nuts they eat
awo oba osiibira ku yesu
there you're fasting for Jesus
naye okuŋŋaanya
but you gather
eyokumakya
the meat of the morning
eyokumusanvu
of the lunch time of the supper
zonna n'oziteeka ku meeza
put them on your table and you begin to eat all of it and you are questioning when is the time for breaking the fast arriving
and that foolish
fasting of yours I'm not involved in it
you
fast fasting of the devils
it's
after you eat food
Muslims,
after fasting they eat
nga bakuŋŋaanya babula kuŋŋaanyiramu
mbiziyebagamba mukirya
naye bayinza okuŋŋaanya buli byakulya ne bazingako obugere bwe
batyejiiko
ne bazibeliza
n'ampola
akati mulokole yali afuuka mu
ngeri eyo
ayinza okukuŋŋaanya ekyenkya
ekyemisana
ekyawakati
awoyonnaneyekyeggulo
n'agamba eri walana
nnyo
bwamanaga mukama tukusiibiddesibo kino tusaba
okirabe
n'agamba nze temunakunsiibira
nakumva
ate sibo yitane kumuganda wonga muyala
past your brother the hunger
la baba batagala yingira
mu kusi look at those who don't want to enter the fasting
enjale muruma ate
ko yagala muyingiza mu kusi ba tell them to end up in fasting
siumba kusabira wo
pastor prays for you
oruboto kama
rubogume may God heat it up heat it up
Obali ndoga kitwale ngali mukisiba.
Is it take it?
Kitwale ngali mukisiba.
Take it as if you're in a fast.
Osobola kuyita omulona.
That you may pass through the day.
Yenge mbizi bayingiza. Chovula abalina obulago bunene.
That's why they have big big nets like this.
Paruwo oruganda yabafumbiranga
bambi. Brother who used to cook for them.
Wali munene.
He's right here.
Muroje mukufumba.
They are good at cooking.
Balinga babiri mwe bali.
They are like two.
Nebafumba
ne taka. But he used to cook.
They wali che bali na bambi.
Nothing they have.
Ninga bafumbira umusajja
naze gobula gobula. But the mother group fat on the back of the neck.
Ninga tebakukiriza na kujirozako.
Don't accept you test what you cook. The pastor before he eats.
Ukagwa afumba
he the one cooking for them
paruwa abaje wanongapo be babadde bozo obupali
we are washing the panties of the pastors
obupali obwomunda
panties your panties those men are troubled children of God
kubana jano kubibagamba
te muzirikemo come here and tell them don't you faint for that
atinga bayina bwina ngaji babadde bakoshimura ne chikere
under wears of the pastors
we inga satwezi ise bakasibura
just moved from there 3 weeks back
abadde mukoza bupale
they have been washing under wears
no way
chikaze
no
even no makers
mukazi wenga atenze musonga zi
and they've gone in their menstruals
nenga be babadde bazo
they have been washing them
umanyiro tyo mwana
akatoka kwa family as a child of God that extent
we yakula no mwendo kwa musali
born by the precious blood
in the government stand yatabara tenseno
therefore already spread the world
akati bano basi be miaka nsambu donna basibye
fasted 70 years they fasted
kama abagamanzi situmunsi
bwana God tells them you've never fasted for me
ere mwagulu ko kulia mwali
abiyo kwelira eat you ate your own food
guruze miaka jo sibyo sibide
kumukama the years you fasted you fasted for God
ubura wotumalirizo kuswa kwaga kulamusipokusiba mukama ko yara
that's why after we finish we want to see the fasting God commanded
tikwita aganyukso kaleka mmere
don't need to fast leave food
kwanga free will motero kulekere mmere
free will is where we leave food and abandon it
gusa naona kumusamba
it's 3
ubabiri murumo
or 21
gabo tunara
just as we shall see
naye kuno okuwebwa mbu nsiba bampe
it's never been the fasting of God
aja kusoka kubuza eri munguni muyo
first ask you in Job
ani asoko kuomba kumwe
aliyo ka first give you a man that may demand from me
atunda tuke sana agamba
bali nani what is the time and he said friends
olaba na abashabira yatugama muweredwa bwana mumukoleje
even as you pray for God he say freely have been given really keep yourself
matayo 10 musambu paka 8
10 7 to 8
egamba
he says
bwana musabira muonyeze bwere
heal freely
atati jika tunda yatwe fuli daga musoka mpesa daga
first give me sacrifice that I give you
ine bintu bera bidi chifuna nenge
ne this different this time
unotaba katunda mwenyini
is not God
fe atulagida basabira
is commanded us to pray for people
mubawonyeze bwere
heal them freely
muzukizaba
raise the day
mwere dwabu wa
freely you begin
namu mwebu wa
you do freely
arati yeka tunda atwe fuli ana musaba sadaka
turns again starts ask sacrifice from us
aliyokatu
that he can give us after
ingawa ababuzabuziza
now he's contradicting himself
chisoboka
is it possible
kisoboka bana
katuna
naragira fa abawereza
God commands as ministers
kumatayo musamu
Matthew 7
ne matayo 10
Matthew 10
onyuro musamu
noro munana 7 to 8
mba mugenda
if you go
mubulire nte obaka bako bakunda busenge
the kingdom of God has drawn near
gobe mizimu
cast demons
nyendwa de
heal sickness
muzukizaba
raise the dead
muwere dwabu wa
freely you been given
namu mwebu wa
you to freely give
kakata te na atu efulia
God turns against
us boboya karogena mu America
if you want to travel to America
beki siboja nakunya
give me a fasting of 4 days
bobo yakala sukuru fees
if you want school fees
so consider
you fast for me
adiye katikiringanga abayatuwe fuli
if you stand against us
which degree zakatifata abawereza
we ministers
nafu kusabira kuba sokatu basabe ko kan
people let ask things from them fast
yes he was
praise Jesus
miaka nsambu
70 years
kuba ali basi
they were fasting
kakati katonda ye bwe yajja yabagamba nze sibimanyi
when God came he told them I don't know that
naye gwe omanyi bajjajjaabo ne ba
you know your four
bataatabo abasiibye
fathers and they are fasted in that fasting
era kati batudde mu makanisa
balinga embwa ensiri they are like dogs
baliawo balinga obubwa obubwa
wafedda dogs which died long time
munokole baali batukesa ne bagamba oba obulokole
bwabaalimufere
tufaayo omuntu womunda omanyi tulina obonereza omuntu
wokunguluaremesa
nnyo omuntu womunda
okukula
omuntu womunda akula nakigambo otakula nanjala
yakusiba
okusinda bwetwalaba mu peter ekisooka esula
eyokubiri
batugamba twegomba emmere yekigambi nasobola okutukuza okusiba tekulina gwe kukuza mu
mwoyo
kuleeta bulesi kubonerera
yesu
yebaziera mu byokusiba kwetugenda okulaba kwemirundi
esatu
katonda
kweyalagira
omwoyo mutukuvu kwakulembera
which the Holy Spirit leads
nekwakyeyagali
and the free will fasting
munange tekuli muntu owaddeyo gundi bagenda kuwa
friend is nothing you've given this and they're going to give you back in return
oba okusonyiwa ebibi
or to forgive you of sins
wabula
tesobola
kuba sadaka ejjawo kibi
it can't be a sacrifice to take away sin
wabula aba eraga mukama nti
mbonerere
okusiba kwe kwali kujjawo ebibi
if fasting was the one to take away sins
yesu teyandirabise ku nsi kuwaayo omusaayi
wouldn't have appeared the world to give up his blood
yandigambye bugambi musibe mbasonyiwe
he would have said that first I will forgive you for that
mbajeko ekibi kya adamu
musibe away the sin of adam first
bano baasiba nsanvu ekibi kya adamu nga tekibavanga
he's fasted 70 years the sin of adam never got from them
ngabeyongera kuonona kuonona kuonona
they moved on to sin more
emyaka nsanvu
70 years
katugeobeera
gwe if it is you
nosiba emyaka egyo
nsanvu fast for 70 years
bajja nebagamba byobadde osiba tebiri
and they come tell you what your fasting has been wrong
obadde osiba bisibo bya sitaani
you've been fasting of the devils
oli mwetegefu owuliriza ekigambo kya katonda oba osigala mu byoli
are you ready to hear the word of God and to remain in what you've been doing
bakuba batugambye dda nti balina ekizibu abantu
bano already they told you this people already have a problem
abeyawulako nga banoonya
ebyabwe
nti balalukira amagezi gonna agayinza
okubaweebwa
bw'oleeta amagezi babeera balulaluna bakambuwala kambuwala
oyinza
okuba olina by'omunnyonnyola
n'akulaga
nti ayingidde oli munnyonnyola byawandiikibwa aze
mukukolakolera
Yes, he was.
Praise Jesus.
They fasted
70 years and they are fasting.
It
means that is a grandfather or mother. Old with the back bent, my
daughter,
you have made it through fasting.
Their
feet have even lost their form like that. My
grandchild,
your mother,
is,
they are 40 years. How comes you are this, like them?
Pastor,
we passed her through separation. We passed them in the fasting. Those when they call children, those names, fasting in Uganda, Chisibo.
Yes, we have
praised Jesus. The church has suffered with these things. Even now they are still moving on with them. People first, God is up there sitting on his throne. People, how they first, why they pass through? They just yes, have spent in that.
And
God asks them, telling them, I don't know what you're doing right now.
You
never fasted for me at all. Even eating, you eat your own food. Let's repeat those verses.
Zakariya esura y'omusanvu olunyiriri olw'okutaano nti gamba abantu bano bonna ab'omu nsi ne bakabona oyogera nti bwe mwasiibanga ne mukubira ebiwobe mu mwezi ogwokutaano ne mu gwomusanvu
kyalinga kikwate
it was something they had held
mwezi gwokutaano
on the May
n'ogwomusanvu
and on the July
babeera mukusiiba
they are into fasting
buli mwaka buli
mwaka every year they did that fasting
kyokka kati ate ebintu byeyongera mu butuufu efujjo
obubuka
wemu n'oddamu
you jump one week you resume the fast
buli mwaka mwezi gwokutaano ogwomusanvu nga bakimanyi okumala emyaka
nsanvu
kigambo kya mukama mukama waffe yesu bwe yajja
yabagambanze
temunsibirangako
nmuliko
zakariya essuula ey'omusanvu olunya olwokutaano mu myaka gino ensanvu nze mwansiibira nze n'akatono
mukama wajja kugamba
nsonsibira
myaka nsanvu
70 years
abamu baagwawo ne bazirika
nteberezaamu
nga gundi yafa ali ku lusozi
asiibi
n'asibira mugeena
natamumanyiwa
asikumanyiate nga naawe wali omu ku
nsozi
katonda yakuwonya nnyo
mwebazibawandifiiriddeo
n'olowooza okugenda
mugeena
n'osibira
mugeena
mukama waffe yesu
yebazibweeyentebe
waliyoekuŋŋaanya bayingiza abantu okusiiba munaku
nsannaye
olwokuba abaana baali baludde ebbanga nga
basiibbalina overnight
kati worship team
eyali
akulembedde
okutendereza
yakampola
n'akazindaalo
bagenda omuyolaawo ng'akutukidde
as they got to check on him he had died
ate tebaagala kunyonyola abantu nti yafudde
bangi
abafiiridde ku prayer mountain
wauganda
bangi
ebaziise
eyo
mumakanisa ago
mutuddeawo
mnamumwemwava mwabalabako
waliwo abaasi basimanyi okumala emyaka
esatu
nga bali eyo ku
miracle
ne bafa babayisayo
mukolideeyo
tebabanyaga eno mwemuli eno
temulina
babagambe enkya banasibisa n'abaziika abamu ku
mwemuera
abamanyi ebyama bulungi ebiri
eyokyokka
kyewunyisawabaayo avaayo ng'alinga aleese
omusaume
naye aleese kizikiza
mukuteesaate
naye n'abongerayo mukusiibaera kakati ani atuwonyeza ani mulokozi ku bano
gye
twavudde
oba ono
n'omupya naye ng'ayongedde ate kubongerayo
bwamala
ofuna sente
ng'akyankana
yesu yebazibwe naye twagala okuleeta omusana
gw'ekigambobongere
otusomere
zakariya essuula y'omusanvu olunyiriri olw'omukaaga era bwe mulya ne bwe munywa temweriira mwekka
nagamba emmere yammwe mwe mugolokoka ne
mugirya
kati mugamba mumunsiibira
biki
mwe mutegeka emmere ey'okumakya
ey'omusanvu
businakisi obw'omwendaawo naye ekyeggulo yonna n'ogiteeka ku mmeeza
mwakyusa
budde
bwakulyamugamba
yonna katugire ku kumira
biri
yesu
yebazibatebaamusibirako
n'akatibweoba yagala osibira
katonda
yakugamba mu mata yesuula ya
25
onyolwa 33
Matayo sura ya 25 olunyo lwa 33.
Matthew 5:33.
Matayo sura ya 25 olunyo lwa 33.
Matthew 5:33.
Endiga aziteeka ku mukono gwe ogwa ddyo naye mbu
tudeko wa gulukuru wa 32 okutegeera obulungi.
N'amawanga gonna gali kuŋŋaanyizibwa mu maaso ge naye alibayawulamu ng'omusumba bw'ayawulamu endiga n'embuzi. Endiga aliziteeka ku mukono gwe ogwa ddyo naye embuzi ku mukono ogwa kkono.
Kakati okwawulamu kw'embuzi zino n'endiga, munnange okimanyi nti endiga zasibirangako Mukama, embuzi zo zesibiranga
byazo.
Abantu bagamba kati awaliwo okusiiba.
People say, is there fasting here?
Yakugamba bwe nali omuyala temwandiisa.
He said, when I was angry, you never fed me.
Ye kino kyayita okusiiba kwe yalonda.
What he calls the fasting he chose.
Tugenda okwongera okunnyonnyoka.
Which you are going to get more explained of.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Kubanga agambye nti bwe mwasiiba mwasiibirako.
He said, when you fast, did you fast for me?
Bwe mwalya mwe bennyini temweriira.
When you ate, didn't you eat your own food?
Ati embuzi zonna zeri yali emusiibiddeko
n'ate. All the goats, none of them has ever fasted for the Lord.
Bulijjo beesiibira
byabwe. All along they have fasted for their own
things. Okusiiba kw'abasitaani.
In the fasting of the devils.
Wabula endiga za Katonda abaana ba Katonda.
The sheep of God, the children of God.
Abagonvu okuwulira ekigambo.
Who are humble to hear the word.
Era abagoberera eddoboozi
lye. They will follow his voice.
Bagenanga maso masibira mukama afu
Yesu. They want to fight for the Lord Jesus.
Okumusibira
ko. To fast for him.
Matayo sura ya 25 olunyiri olwasa tumwenya.
Matthew 25:34.
Awo kabaka aligamba bali abali ku mukono gwe ogwa ddyo nti mujje mmwe kitange be yawo omukisa. Musikire obwakabaka obwateekerwateekerwa okuva ku kutonda ensi. Kubanga nalina enjala ne mumpa ekyokulya.
Yalimu yala ne bamuwaki.
He was hungry and they gave him food.
Kati jukira hii agambi.
Remember I told you.
Chaito kusia.
What he calls fasting.
Gwe yandiri dag agawire gona agaji.
You would have eaten the much food for yourself.
Boba doji natoke.
If you had a bunch of banana.
Usuburu shala kweza mganda.
You can cut off some and give your brethren.
Na we nori yako kurumonde.
You to eat of potatoes and of posho. There you are fasted for him.
Keep
it that you eat it after you claiming you fasted. You will say you never fasted for me. I don't know that. You have how many suits in your home? But you, when you got a rise for you,
you
don't change a clothing that blue shirt. You don't
take it.
Be like us, God arose for. We change suits. You have 10 suits, first 5 give it to others. You clothe Jesus. Judgment begins from the house. Let me tell you, God is judging us. Pastors who are con men, stop confusing us. They go in the prisons that they have taken food there. In the hospitals. You know what made those people sick? Before you go help people outside, first proof in church they are all very well. Judgment begins from the house. Don't claim to build police stations. You want to sodomize people and the police will not hold you victims. Let me tell you, these people are con men.
They have
never fasted for God at all.
Yes,
praise Jesus. What we try to bring you to understand,
where
we are getting out of the fasting of the devil, we
had
to see the fasting God commanded.
Naye okusiiba oku kwo kulimu okusiibira ddala osiibira ku Katonda.
Fasting involves you fasting for God.
Owa muganda w'oyo.
You give that your brethren.
Tosooka genda kuba bweru nga ekkanisa tennateri.
Don't first go give people outside before church is catered for.
Naye mulimu n'abatamanyi gye wa. Tomanyi na gye babeera, tomanyi na basulawo.
Even where they live and how they survive.
Mwogenze kuwa basibe.
That you're going to give prisoners who are thieves and murderers.
Bible begamba okukyalira abasibe teyakugamba genda mubabbi bali.
God says go visit prisoners, it said to the thieves.
Mulimu abasibe ba Kristo abantu abasibe.
Prisoners of Christ, people who are bound.
Nga balina ebikoligo ebiremeddewo.
And they have yokes which have insisted on them.
Yakugamba okukyaliranga abasibe
nebagamba mwandu. Visit these prisoners and the widows.
Wadda kuba mukomera.
Went to the prisoners in the
house. Okukyalira abalwadde waliwo abaana ba Katonda nga bamenyese emitima mirwadde.
The sick, the children of God who are broken in hearts.
You know,
you know what made those people sick outside there?
Let me
tell you one day I told you. I was coming from
Lungutia
side. And I
met
children and their mothers. And others have
been
twisted like feeble hands. They have big heads. And others, the mouth were offside. And they have a big head as if it's written with a pencil on it. Others have stomachs like drums, which is stretched very well like that. Yet they are small down there.
And others think
this one is
15 years.
But they carry them like a baby. They were in a taxi, all of them.
When
I reached the taxi, I stopped it. It stopped.
I entered.
I saw women with children which are not bright. I said, my God, they need to be prayed for. The Holy Spirit told me, you man.
And he wanted mercy.
And wanted mercy. I told him, what does it mean? And he said, you think I'm going to have mercy upon
them?
You think you're more merciful than me? You wait, I tell you why you shouldn't pray for them. Not to rush to have mercy over people. I said, why? You wait. How are you, madam?
They began to
speak vulgar, that abuse me with vulgar words. And they began to
fight.
Take away your child with a big head. You got the child when spoke in pipe.
They began to
abuse each other vulgar words. And the host came told me, now I think you've seen. Don't just have mercy upon every person you find.
The one I brought to you, my children,
you begin from them for judgment, begins from the house before you move outside. Don't know people outside who are sick, why they are sick.
Don't
know people in prison have gone there for what? It's not wrong go to see them and to pray for them.
But
ignore sick who are in church. They were bound within church.
The pastor
has been bound only 500,000 to begin a business.
You've
gone on the prisoners outside.
After
you had me a prisoner of Christ, Paul, was he in prison in the prison?
Yes,
praise Jesus.
Those
men are pretending things which are not right. And they capture them on camera. He gets out the money because I don't have a banner here. I would have brought out a banner.
And
child of God, I want to see God bless
you.
Now he's being captured on television. You get this 1 million.
If
you want to prove they don't give, pass behind when you're not covered on television.
Or
you
go
spy in the see people who are sorrowful and pitiful and poor in their synagogues. How can you make a wedding for people?
No,
and they sit on a trailer truck, bride and grooms. And you put on the truck dogs and you ride them around.
Now we go down when you made it. You
have
to put them back
here.
Pastor helped
us. You on a dog? Are you a village dog? The white seat within the cars. That the brides are passing. They are on a trailer truck very long.
Now we are going to
meet the delight. They made a wedding for you. Dogs of the village. And they are put on the trailer truck the word dogs. They're bringing out their tongues and they're like that, panting like dogs. I don't know who did that. Do you know him? I didn't come to speak their names. I came to speak of their actions. See them by their fruits. Let's see Matthew.
Matayo esule ya tano ya bili mwetano olunyiririm olwasa tumwenya.
Matthew 25:34.
Awokabaka aligamba bali abali ku mukono gwe ogwa ddyo nti mujje mwe kitange bye yawa omukisa musikire obwakabaka obwateekerwateekerwa okuva ku kutonda ensi kubanga nalina enjala ne mumpa ekyokulya nalina ennyonta ne munywesa nali mugenyi ne munsuza.
Owulidde ebintu byeyeetaaga iyo engeri gye tuyinza omusiibira.
The things he needs us to fast for him.
Yali
muyaomulisa. He was hungry and you fed him.
Yalina ennyonta n'omunywesa.
He had thirsty and you made him drink.
Yali bwereere n'omwambaza.
He was naked and you clothed him.
Yali stranger.
He was a stranger.
Ayita ku kyalo eyo.
Passing a village.
Agenda abuulira enjiri.
Ali
mu waluganda nno.
He's in the brethren.
Mwana wa Luganda ekisenga tulina ekisenga ky'abagenyi.
We have a room for the visitors here.
Ekisenga ky'abannabbi.
It's the room of the prophets.
Yango sulepo.
Come and sleep here.
Kasito mwana okizuula nti mulokole ddala abuulira enjiri ye obwakabaka.
They are born again preaching the gospel of the kingdom.
Va ku bano kati abayengeta
obuyengeza. I know these ones who are just meandering around.
Nga nebibogera tebabitegeera.
Even when they speak they don't understand it.
I've
told you that bring in their houses.
First
sit them down, know the gospel they preach. And then you welcome them.
You
welcome a wolf if you don't get careful. It's called the sheep's skin.
Matayo esule ya 25 olunyo lwa 3:6.
Matthew 25:36.
Nali bwerere ne munnyambaza. Nali mulwadde ne munnambula. Nali muvuba ne mujja mundaba.
Yali mulwadde.
He was sick.
Tumulambula.
We visited them.
Yali mukomera.
He was in prison.
Tumunonako tumulambula.
We went to see visit them.
Komera akiri yali.
What prison was he in?
Yesu olowooza bali ababbi abakwata obwana obutobe bali mukomera.
The thieves who rape young children were the prison and that's Jesus in them.
Matayo esule ya 25 olunyo lwa 3:7. Awo abatuukirivu bali muddamu nga bagamba nti mukama waffe twakulaba ddi ng'olina enjala ne tukuliisa oba ng'olina ennyonta ne tukunywesa era twakulaba ddi ng'oli mugenyi ne tukusuza oba ng'oli bwerere ne tukwambaza era twakulaba ddi ng'oli mulwadde oba mu nvuba ne tujja okulaba ne kabaka aliddamu alibagamba nti mazima mbagamba nti nga bwe mwakola omu ku abo baganda bammwe abasinga obuto mwakikola nze.
Baganda baffe olumu babeera baakalokoka nga bato mu
bulokozi
beetaaga okuyamba.
They need to be helped.
Kakati kambuuze muganda oyo oli ali mu kkomera liri.
Is your brother in the one in the other prison?
Yakulembera omwoyo wa Katonda.
They are led by the Spirit of the Lord.
They
are led by the Spirit of the Lord. They are the children of God. They are your brethren. Is it not that? Brethren within the world, they in prisons, they sick, we can visit them.
First,
when church is well, don't go by blankets
in
your born again brethren having nowhere to sleep, even blankets they don't have.
Wenga boga omanyi mukama yatugamba
yali
muyalale yali mukomera nti
mujali the prison we visited him.
Yali akutobwa no buto.
Is he the one who directed the children to be in prison?
Matayo esule ya 25 olunyiriri olwana.
Matthew 25:40.
Olwana mulumu
verse 41.
Awali bagamba alibagamba nabo abali ku mukono gwo gwa kono nti muveo wendi mwabakolimirwa mugende mu muliro ogwateekebwawo ogutagwawo ogwateekerwateekerwa sitaani ne bamalayika be. Kubanga nalina enjala temwampa kyakulya, nalina ennyonta temwanywesa, nali mugenyi temwansuza, nali bwerere temwanyambaza.
Otamala nnyo budde
wakituufu
kiri
bwekiti
engeri yokka gye tusobola osiibiraku
Katonda
atuli mu kusiiba kwe
yalagira.
Naye ebyokusiba kwabasitaani tubonyeboneddeyo
bwesonga
bwetusiba mukusiba Katonda kweyalagiratugenda okuba nga tulaba ku sande
eryejjaddala
Mukama atuwa bye twetaaga
omutuufu
totawaanye nnyo okola
bintubiabyanaye
ate Mukama n'ogabira omuntu
ebyokwambalaukama
ate n'akuddiza
bingi
noliisa omuyala
Mukama
n'akuwa nnyingi
naye
nga tituyingidde mu kusiba kuli kwe mubaddemu
okwalekerera
katumaleyo
Zakariya
Zakariya essuula ey'omusanvu Zakariya essuula ey'omusanvu onyola omusanvu tekibagwanidde kuwulira bigambo Mukama bye yalangirira mu bannabbi ab'edda
bano baali baalekawo ebigambo
by'abannabbi
nga Mukama bwe yabibawa
bo
ne batandika kukola bye
baagala
nga balowooza baneetirawo obutuukirivu bwabwe
obayisaawo
hatuuka ekiseera omuntu tafaayo wadde okukwata ekigambo kya
Katonda
okukigoberera n'okikolanga wabula nga yeesize
kusiiba
kyovula ba yabagambye muwadde mumaze emyaka nsanvu nga
musiiba
naye mwe mwalekawo ebigambo byange bye nayogerera mu
bannabbi
ne musalawo ng'okusiiba kwe kunaabayisangawo
muddeeyo
mukole ebigambo byange nga
byebagamba
muleme okwebonyaabonya emibiri
gyammwe
ekizibu si kusiiba nti ndyoke mbawe
nedda
muddeeyo mukwate ebigambo bye nabagamba mu bannabbi
mukole.
Zakariya essuula y'omusanvu onyola omusanvu Yerusaalemi bwe kyalimu abantu era nga kiri mirembe n'ebyalo byakyo ebyali biriraanye enjuyi zonna n'ensi ey'obukiiko bwa ddyo n'ensenyi nga bikyalimu abantu awo ekigambo kya Mukama ne kijja eri Zakariya nga kyogera nti bw'ati bw'ayogedde Mukama ow'eggye nti musalenga emisango egy'ensonga
nabaga bannange muteeyo mu bwenkanya omwavu bw'ajja
n'omugaga
ati temusindikiriza mwavu tuula wansobamugenda eri
emabega
mubeere n'emisango nga gya
bwenkanya
temukulembeza babukadde 10 nti ebasabirwa omukisa
ogw'enjawulo
musabire buli eyeetaaga mukole ebintu nga bya nsonga badda mu kusibya
abantu
ne balemeera okukola
ebibagwanidde
Zakariya essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'omwenda era mukolenga buli muntu muganda we ekisa n'okusaasira
nti mubeere n'okusaasira buli muntu muganda omusajja omu kwasatu mu lumu yabba
abantu
yabagamba
balina okuwa ekintu Mukama kyawulira nga kinene
abantu baali bakutte ebbaasa zaabwe bataddemu
ebintu
nabagamba
wulira
nga kyowaayo osigire kuluma eri
Mukama
werekere mu transport
yokka
nobwe omulaba mbwe yalinganga avumiira
bannabbi
omanyi abantu abatuteganya
bangi
ati mutagadde mwali mutagadde mugenze
naye
naye mujja kumulaba
anaatera
okugjayo
kalazi there is that Kadians, one person who died and I was asking. Now I question, how did this person die? They said on 31st, they were coming from the praying and they fell down, they never came up. Now I went out of such an experience. He was coming from prayer.
There are
people waste time for others.
To
be their fire.
But
the word they give is not light which is clear there.
Not
that they preach things to you which are right. They are put televisions all the time. I thank the Lord. My co-wife was bewitching me. But right now I fired them.
God
fired your co-wife for the demons troubling them. I thank God. My neighbor on our shelf
has
stolen all my customers from me. Me too, I fired them. Right now my customers have come back. God did say we pray evil to those people.
Yes, yes.
Praise Jesus. Any person who has waged the war on you, you don't never fight them. Fight the devil behind them. I thank the Lord. My elder brother's son, they had stolen my breath. Right now they receive all the blessings. The curses have been walking by. That is the church. Most people in Africa are wizards. They want so much to take witchcraft back to its source.
They
who has been witching them. And you to the witchcraft has bounced back. They don't enjoy you to get saved. But they enjoy you to fall in the problems yourself.
Now,
people you've forgotten. Our battle in Genesis 3. Between man and the devil, not between man and man. Now the devil is
between
man and man. Bewitch, makes you steal from each other. They don't beat each other. We shall not tell you pray for this person evil like this. We shall direct the devil behind them. If it was like that, one of the people Jesus would have rejected first, Simon Peter.
Peter,
every time the devil entered him and he took him aside, Peter, come. You therefore get out of him.
If
Peter
was
physical, how can you someone go to die on the cross? Yes, it brought me there. Right down. But he exceeded, so what is behind Peter? Stop fighting with people. Look at the devil behind them.
Zakaria esuleyo musambo nyole 10.
Zakaria 7 verse 10.
Era mulemo okujoganga namwandu ne bamulekwa.
Ekyo okujoga banamwandu bamulekwa.
Oh, pressing the widow and the orphans.
Oli namwandu mukalisa ani akumanya.
A widow in the church, who knows you?
Naba nabo. Teri abera wakumanyi
be. No one there knows you. Be there.
Munamwandu buli muri eri.
Widows are in the synagogues in there. Children of the widows hate salvation. Remember the pastor
brought
their father's possessions and all their inheritance. He stole it. And the child grows in the synagogue without getting help. Some of them
music
are the worlds within the music industry. Even others enter the Illuminatis. Yet they are against the suffering in the church. We are meant to sing gospel, now they sing gossip. They sing gossip.
Yes,
praise Jesus.
Mm-hmm.
Zakariya sura ya musanvu nyole kumi.
Zakariya 7 verse 10.
Omugenyi n'omwavu era mulemenga okulowoozanga obubi omuntu yenna eri munne mu mutima gwammwe.
Ate kati olwaleero bakugambirawo nga wakatuula
right now they tell you as soon as you sit in the synagogue.
Oyo gw'otudde naye mu
the one you sit with your neighbor is a thief. You are the only born again.
We murokolewe.
You are the only born again.
Odani kwota
iba na. There you begin.
Ate kati nkubulire.
Musi okane
mwatumulira ko.
You first look at each other.
Nga wulira ono tomwagala
oyagala. You don't want this one, you love the one behind you. After you stand from the chair, I don't know that person. You all come, you children of God.
When
you have groups you pray with specific. Now you have some.
Those
are the ones with the demons. We have to pray and beat them. You know they dream so much.
And
we have to beat the gift that we get lifted up. You are there in battlings. Why they drive a car?
We
must stand in the name of the Lord.
They
are always competing.
There's
no more church. There are flocks and synagogues of the devils there.
Zakariya 7
verse 11.
Zakariya 7 verse 11. Wewawo ne bakakanyaza emitima gyabwe ng'ejjinja ery'embaalebaale baleme okuwulira amateeka n'ebigambo Mukama w'eggye bye yaweerezanga n'omwoyo gwe mu mukono gwa bannabbi ab'edda.
Omwoyo wa Mukama yaweerezanga ebigambo emyaka zaabwe nga tebaagala kuwulira nga bagamba ffe tuli mu
kusiiba
era nga baganya okuwulira ebya bannabbi we
byabeera
kubanga Katonda mu Isaaya
yali
yabalagirira dda ensiba
y'okusibamu
Zakariya aliko mu maaso naye Isaaya aliko emabega ng'abalagirira
webanaasiibanga
okutula ebikulika ebisiba
ebibi
Let's
begin
brief.
We shall finish it on Sunday. Let's begin the fasting God commanded.
Isaiah 58
verse 1.
Yogerera waguru tota. Yimuse dobozi lyonge kondere. Obulira abantu bange okusobya kwabwe. N'ennyumba ya Yakobo ebibi byabwe.
Kakati
now. And the father said, these people have not refused.
They're
my people. But declare the mistakes they've done to them. Some of them is the fasting which has troubled people. Which you thought be an offering to God.
Yes,
the fasting of the devils.
Isaiah 58
verse
1.
Obulira
abantu bange kusobya kwabwe n'ennyumba ya Yakobo ebibi byabwe naye bannoonya bulijjo era basanyuka okumanya amakubo gange
banoonya omanyi okunoonya Katonda olukuŋŋaana buli
lunaku
olowooza tebakuŋŋaana buli
nakuifeffe
abantu bakuŋŋaanye mu
nsi ate
bagyeyo
Bayibuli
naye okugitegeera tewali
Isaiah esula ya 58 nyolo kubiri
Isaiah 58 verse 2
nge gwange lyakolanga ebyobutuukirivu ne bataleka kiragiro kyange ne bataleka kiragiro kya Katonda waabwe bansaba ebiragiro ebyobutuukirivu basanyuka okusemberera Katonda Lwaki fo kusiiba bwe boogera?
Omuntu kufuna amuga asoko linde.
The Holy Spirit say first wait.
Yenavudde basiiba.
Where I have come from they are fasting.
Naye bagamba.
But they are saying.
Lwaki basiiba gwe n'otabisaako?
Why are they fasting and you never lay your heart to their fasting?
Isaiah esule ya 58 onyoro kusatu.
Isaiah 58 verse 3.
Lwaki fe okubonya abonya obulamu bwaffe? Nawe n'otokisaako omwoyo.
Naye Katonda wabaaki?
What's wrong with you?
Tuli eno tubonyaabonya obulamu.
We trouble our lives.
Abamu tusula ku ttaka.
Others we sleep on the floor.
Ebitanda tuwabireka.
We abandon our beds.
Ate nga tusibye n'okusiba.
Yet we fasted at the same time.
Naye Mukama tokisaako omwoyo
lwaki? Never considered it. Why?
Tuli mu kubonyaabonya obulamu bwaffe.
We are tormenting our lives.
Oli omukulu otudde
osi. You are in heaven seated silent.
Nabagamba nze temunsibira.
And he says you've never fasted for me.
Yesu
praise Jesus.
Naye ngajukira kitulaba mu Zakaria.
Zakaria.
Kiriko mu maso.
It's ahead.
Emabega yali abalagirira ddawe banasiibanga.
He had showed them how they should be fasting. And they rebelled. And they
said,
we shall fast our own.
What
fasting means leaving your food aside. And you begin to have your body as you want. And they told
him,
we fasted half of our lives, we never considered it. Fasting was what would make us break forth. You tried. And you would have broken through. Even the one who broke through, they would have remained on the top. But you break forth a little moment and you fell back. You broke forth in finances and the spirit, you fell and backslid. For the first thing you were into, it wasn't of God. Isaiah 58 verse 3.
Laba kulunaku olw'okusiba kwammwe kwe mulabira essanyu lyammwe mmwe n'emirimu gyammwe gyonna nga mukoze n'amaanyi
mukola mangu
nemutegeka
buli kyakulya kirungi bana ndi mukusiba nenja kansibruke sumbusa chapati
every kind of meat, chicken, every form of eating
that you kula ku speed
you work at a high speed.
And the things
you think to move on and understand God, you don't have them. But in
30
hours of breaking the first week without works troubling you. Isaiah 58:4. What is there? The first of the devils.
Fasting,
but today,
I must
break through as they see me.
I
must get anointing. They know I am a great man of God. I am going to fast.
They
will know on the village that I have a car. That I'm God in
safe.
I am God safe and God arises for people.
Musiba, lazima wa create ngewo utaru.
At least you create a strife around.
Isaiah 58:4. Musibira enyombo n'okuwakana n'okukuba ekikonde ekyettima. Temusiba lero bwe mutyo. N'okuwuliza ne muwuliza eddoboozi lyammwe mu ggulu.
Leave the first of the devils. Don't fast the more like that.
Isaiah 58:5.
Okusiba kwe
nalonda bwe kufanana bwe kutyo.
Chose the first thing like that.
So what do you okusiba Katonda kwe yalonda?
Now there's the first thing God chose.
Olunaku omuntu kwabonyabonyezaako obulamu bwe.
Did I tell you get on your life and harm them?
All
the wounds you have in that stomach of yours.
You are
slimming and
not
been on. Most of you have spent time here, you look good at least. You even have some waste
which I
form. But the waste you had, they used to be like of an insect.
The women,
because of your palms which are no more on.
The ribs are like this, stretched out. Daddy, neighbor,
a macho man, but you, what's wrong with you? God laid a burden of fasting upon us.
And
daddy has a chest.
Fists
on boundaries of ribs.
God
say, when did he tell you to travel your life like that?
mpamye enviri zonna nsi enyuvu zonna ziri
eri
eyaliko lusikini olutegereka yenna lwaddugala luli oyinza okugamba lwa mu Sudan amaaso gonna gazeeko ebikuyiro
wanoojja
kubalaba kugendayo balaba bali
muamaaso
ono gaba maddugavu babeera n'emisiitale mu
kyenyiwa
abasinga bawunya obumwa bawunya sisenyo manye ndi
muniza
okunywa amazzi babeera n'ebikolwa ebizibu bajuddemu sitaani
ababonyabonyaanguliramu
n'amaaso
tanaaba
tebasenya bw'ayinza okunywa amazzi n'ava mu
kisibo abalala
tebakyusa ngoye yagende yaliewo okuŋŋaanira n'okuwunya
kakyawunya
mukama yamugamba
ebyokatonda
omulamu
sibwaliyatuyita
ffenna abakoye
n'abazitowereddwatujje
tulabe ekiwumulo ky'emiro
gyaffe
so teyatuyita kutubonyaabonya
Isaya esula ya 5:8 olunyo lw'okutaano olunaku omuntu lw'abonyaabonyezaako obulamu bwe kwe kukutamya omutwe ng'olulago
otuuka n'osiiba abadde omuvubuka
n'otandika
obadde olina kyogamba
Praise Jesus. Me, what he speaks of, I experienced it. Even understanding, I was no more understanding. Yet I thought I was living. I was a dead living. For one day my daughter told me, but have you become a demonic spirit? Look at how you look. I was very small. He was very fat looking good. Yet I look very funny. Even when I came here, I wasn't appearing like this.
Amen. Yes, he was.
Praise
Jesus.
People had fasted. And they troubled their lives.
Some say, did I tell you how I'm
your life like
that?
Say, I've given you, I've sacrificed myself.
Heavenly
Son, you are giving up yourself. What are you giving up?
You
want to pray that for God so loved the one who gave his Son.
He's
changed that. He's loved the one that he's told you give up yourself. He's changed it.
He's
the God who never changes.
When
he gave his Son, he gave his Son. Sacrifice and other offerings, he never desired them. He never loved them.
And
he sent us his Son.
Amen. Isaiah 58:5. Ekyo ky'oyita okusiiba.
Is that what you call a fast?
Now,
that's what you call a fast.
You know, church,
we are no more being taught God. We've not been being taught by God.
They are
shouting for us and troubling us. If you read the thing, for they will read here, they don't explain. They are mad.
They are
read the scripture. Read it. And he said,
someone,
read.
Now,
instead of explaining, they repeat the same.
He's
shaking the head.
And
the man preached, yet he made noise.
He says,
is that what you call a fast?
Isaiah 58:5. Era olunaku Mukama lwasiima.
This day is distinctly separated. You think God loves it so much?
All days are of the Lord. If God bless someone, except with an offering. If the tithe is an offering. But the offerings for sin, all to be given what we need. There was nothing he asked of us among them.
Isaiah 58:6. Okusumula ebisiba ebyekyejo.
Munange bw'osumula ebisiba ebyekyejo.
When you lose the chains of injustice.
Yekwaita okusiba.
That's what he calls the fasting.
Waliwo Oluganda.
There is a brethren.
Alemereddwa okuwasa.
They have failed to get married.
Taina descent.
They don't have a single money.
Taina de wabeera.
They don't have where they sleep.
Taina wadde omuli.
They don't have a work.
Musobola okumuyambako n'atandika okukola.
You help them begin to work.
Nemumuyambako n'ayanjura.
You help them introduce.
Nemumuyambako n'afuna wabeera.
Help them get where to live. And you break those yokes. We shall get explained next Sunday. Arise on our feet. We say God have mercy on us. When we fasted, that fasting we said he commanded us into it. After we ask him, God, to accept us right now this time, to give us freely, for we have no sacrifice to offer him. Speaking Psalms 51, if I had the sacrifice I would have given you, but offerings you never
loved,
the sacrifice of God
is
the broken and the contrite heart.
Now we've
broken and caught right in all things.
And
we falsely choose God. That he troubled our lives. But it's not him who troubled us.
Friends,
God never made you enter that fasting to trouble you. You've been choosing him falsely. But let's repent to him. We ask him have mercy on us. To restore blessing on us. As we hear his words. As we do as it says. In the name of the Lord Jesus.
Tukugulumiza tukudiza ekitiibwa n'ettendo kabaka tukwebaza olw'akaseera akalungi k'otuwadde amakyaga leero otuyigiriza okuganyulwa Bayibuli eyogera ssebo kabaka kitaffe omulungi okusinziira mu Isaaya 8:17 nti nze Mukama abayigiriza okugasa ssebo kabaka n'olwaleero tuyigiriza ng'otwawulira okusiba kwa basitaani bwe baatandika okulagiranga mu bassekabaka ekisooka essula ya 21 okutandika onyola omusanvu Jezebeli bwe yawandika ebbaluwa ng'alagira okusiba kubeewo oyo nno Jezebeli omwoyo omubi malayika eyagwa yasooka okugwa neyegatta ku sitaani sebo ne tutegeera nga dawe waawo ng'amusamira ekisooka 14 sebo Katonda ffe omwesigwa bwe twalaba okusiba kwa sitaani era Samwiri kwe yalagira abantu ne basiba ne baziba n'amaaso nga bakozesa endagaano so n'olwaleero yongedde otumulisiza sebo kabaka ti abalinga abo be bantu abasiba emyaka nga 7 nga tebakusibiddeeko wadde akatini Namuzi akali esule yo musanvu otugambi tulide okumulisibwa kwa ekigambo kya Mukama otugama mu Isaaya otuolekeza okutegeera okusiba ku walonda sibu kabaka otugama ndi okusiba ku walonda bekufaana bwe kutyo omuntu ona kukwabonyabonyeza omwoyo gwe sibu Katonda ffe omwesigwa taata kabaka sibi ebyo bye watugamba kubanga kuwa tuyita mu Matayo esule y'11 onyola 5:3 tumuje mwenna abakooye n'abakitowereddwa munaalaba ekimulo ky'emyoyo gyammwe Mukama batuyita kuwummula era n'otugamba mu Isaaya 28 onyola 9:12 tumumuwa ekiwummula oyo akooye era mumuwe okuweweera Mukama abantu bwe bajja okulokoka nga bakooye ensi n'emitawaana gyayo nga bakooye okubonaabona kwonna n'okulaba ennaku n'okubonaabona kwonna n'okwedaaga era baalina okujja balaba ekiwummulo ky'emyoyo gyabwe naye Mukama twateganya ffe ng'abasumba okusooka abatume ne bannabbi aye kabaka abo bonna abaabeeranga ab'obulimba n'abo abasumba n'abatuma abaabeeranga tebalina kutegeera newankubadde okumanya bwetyo bwe twabonyabonyeza dde lyo ery'obulokozi ssebo kabaka tutuwummuza abantu bo tubateekako okubonaabona n'okudaaga n'okulaba okulumwa n'okwedaaga n'okukyawa obulokozi nga bwe wagamba mu Matayo 23:24 wasuubiza ng'ogamba ti mu nnaku ez'oluvannyuma okwagala kw'abasinga obungi kuliwoola olw'abannabbi ab'obulimba okuyinga obungi ssebo olw'okubonaabona okungi okubadde mu bulokozi tukyaye obulokozi netandika okunoonya eby'ensi eno era netuwerabira eby'obwakabaka bw'omu ggulu ssebo Katonda ffe omwesigwa kubanga bangi kuffe tulabye ennaku nga tuyita mu kusiba okwo okw'abasitaani
tunyagiddwa tumaliddwa awasoro kabaka ng'abantu abaasiibanga ebisiibo ebyokunyaga era abamu baatunyaga abamu baatubba ssebo abala batta ebirabo byaffe eby'omwoyo ne tutayinza kuddamu kulaba mu maaso gye tulaga ne gye twava ne gye tugenda ssebo katondaffe eby'omumbirizi n'ebyomukiika ne tubyerabira abamu twasiraanira mu kkanisa mukama ne tubeeranga ebisiraani eby'oku nsi naye ssebo katondaffe omwesigwa gwotusaasidde leero n'otuyigiriza twazze ku lusozirwa mu mikka essula ey'okuna tuyigirizibwe gwe amateeka ago tugabanye era twazze nga mu isaaya essula ey'okubiri okuyigirizibwa gwe katonda tusaba otusaasire kitaffe ow'omuggulu tukugamba nga mu mataaya 23 mukama waffe yesu yaleka atukuutidde n'atugamba titembanga ne kitaffe omulala ku nsi naffe tumanyi nga gwe kitaffe era tewali mulala gwonna gwe tulina weeniyo gyaffe kubanga wayogera mu zaakaliya mu ezeekeri essula 18 olw'okusatu ti emmeeme zonna gizo n'emmeeme eryonoonayo erifa omwoyo mutukuvu yali mujulizi era nga musaale yayogera mbebulaniya essula 12:9 nga agamba ssebo kabaka nti gwe nno gwekitawo emyoyo gyonna naffe tuli zadde lyo mukama totugoba w'oli so totugjako omwoyo omutukuvu ebiro bingi buli lwagaana okuyigiriza n'okusomesako omwoyo omutukuvu okwogerwako mikwa batume essula 14:26 ti ye bw'alijja alibayigiriza byonna tukwebaza omwoyo w'amazima twenenya era nga twetonda okugaana okuyigirizibwa ebyawandiikwa bitukuvu so nga gwe asinga okubitegeera nga bwe kyawandiikwa mu ngeri essuula esooka 23 timukkirize okunenya kwange n'abayiwako omwoyo wange anabaleeta otutegeera ebigambo byange weebala omwoyo w'amazima kuba kankano tubikkulirwa ebintu byonna ebyawandiikibwa byonna kubanga oli wamu naffe n'okutegeeza okusiba okutuufu kwennyini newankubadde nga mukama waffe yesu yagamba nti nno waliwo ebiyinza obutavaawo okugjako nga liwo okusaba n'okusiiba naye yewuuyo eyatuyigiriza bwe bayinza okusiiba ssebo kabaka tukwebaza n'olwaleero era tusaba olusonyiwe obutali butuukirivu bwonna etwakwata ebigambo bino ekifuula nnenge etutayawula kusiiba okwo netugenda mu kusiba kw'abasitaani okulimu okubonyabonya emibiri okulimu okulaba okw'abasitaani oyogereku mbakolosaayo essula ey'okubiri 18:13 ebibeeramu n'okubonyabonya omubiri n'okulumya era ebitagenda kugasa muntu yenna ssebo katonda ffe weebale nnyo kubanga otusaasidde n'olwaleero tusaba otuddize omukisa gw'ogaba obugabi era gw'owa obuwa gwayoko ng'osinira mbakolisa ekisooka essula ey'okubiri 12 tebwe tukwasaganya by'omwoyo n'ebyomwoyo ne tutegeera ayi katonda by'otuwa obuwa sibo kitaffe ebintu byonna otuwa buwi tukwebaza watugamba mu yobu 49 yandikugwe yasooka okukuwa sibo katonda ffe omwesigwa naawe alyoka akusabe tusaba otusaasire ayi katonda ffe okusira niwayogera mu yobu 19:9 tusaba otusaasire sibo kabaka kubanga ffe basobya sigwe musobya mukama watusuubiza amata essula ey'omusanvu olunyo essula ey'ekumi 17:8 tinno mugende nga mubulira obwakabaka bwetunasembedde muwonye mugobe emizimu muweereddwa buwa nammwe muwe buwa mukama gwe yatuwa obuwa toyinza kudya sibo katonda ffe omwesigwa n'onyigiriza abantu bo okusooka okubasaba saddaaka okusooka okubasuza wansi ku seminti okusooka obasuza ku nsozi n'okubasuza mu miti n'okubasuza mu mpewo n'obutalyanga mbaolyoka otugabiire ebyokulya n'ebyokunywa mbaolyoka otuwa amamotoka olyoka otuwa ebizimbe gwatuwa obwakabaka sibo katonda ffe omwesigwa atuwa yerusalemu eky'omuggulu atuwa olusuku kale otoyisingawo nnyo okutuwa byetwetaaga mulamu muno watugamba tunoonye obwakabaka n'obutuukirivu n'ebisigaddo n'abitwongerako wasuubiza nga byali nnyongeza si byakukaabira si byakukolera tewali muntu akolera nnyongeza singa amala okukola ekimugwanidde singa omuntu agula mukama ku dduuka ne bamugamba omwongeza takolera nnyongeza agula muguzi ennyongeza nemuweebwa naffe tulindidde mukama byetwetaaga mulamu muno nemukuweereza kubanga obuyinza bw'omwoyo omutukuvu ayogerwako sibo katonda ffe omwesigwa mu Peter ekyokubiri essuula eyoesooka 3 obuyinza bwa katonda bwatuwadde byetwetaaga mulamu muno nemukuweereza buyinza omwoyo omutukuvu tukwaniriza ddala otole ku byakitaffe kubanga ebyakitaffe ebya kristo otugabiire buli omu nga obwetabuwe buli tukwebaza mukama gweayongedde otutugeziwaza mu kutegeera ekigambo ayongedde otutegeeza obwakabaka bwo n'obutuukirivu era mukama oleme okuleka n'omu nga yeetaaga era mukama otuggyeko ennaku yonna n'okudaaga tulabe obulungi bwo mukama nga tetuyise mu kudaaga kubanga watufiira watununula webale nnyo mukama waffe yesu webale kitaffe webale omwoyo omutukuvu tusabe byonna mulinnyire mukama waffe yesu amen.